Isithombe sesikhombisa uStefane uyabulawa. Izenzo 6 verse 1-8. Bheka amadoda amabi akhanda abulala uStefane ngamatshe. Wayengumuholi ebandleni esiza abampofu eJerusalem. Wayefundisa izwi likaNkulunkulu ngokwezethemba. Wenza izimangaliso ngamandla kamoya ongcwele. Namanye amaJuda emphikisa bamthatha bamangalela baqamba amanga bethi bamzwile ethuka uNkulunkulu futhi ekhuluma kabi ngezwi lakhe. Kodwa wayengasabi ngokuba uNkulunkulu wayemnikile nikeza amandla ngomoya ongcwele. Watshela amaJuda ukuthi abulala uJesu wayefike ezowapha ukuphila okuphakathi. Ngesikhathi bemkhanda ngamatshe wathandaza. Nkosi Jesu yamkela umoya wami. Ngesikhathi efa wakhala wathi Nkosi bathethelele amadoda ayeshaya uStefane ngamatshe abeka izingubo zawo ezinyaweni zomholi omncane wamaJuda uSawuli. Uyena wamnikeza igunya lokubulawa kukaStefane. Namhlanje labo abafuna ukumkhonza uNkulunkulu bayakuhlushwa abantu ababi. Kodwa uNkulunkulu nomoya ongcwele angeke abashiye noma ngabe abantu bangambulala.